cyakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite satatu z'ijoro n'iminota n'umunota umwe, isaha ya Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne, tukagira saa mbiri z'ijoro n'iminota n'umunota umwe nanone, isaha ya London isaha yine z'ijoro n'umunota umwe nanone, isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito: gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka. Mukaba muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje. Muri kumwe kandi na Bwana Mfite Umukiza Idefonse, komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Idefonse, niba uriho nyumva ndakuruzi, mikro irafunguye, reka ndebe neza ko ifunguye. Reka ngufungure mikro, reka ngufungure mikro, yari idafunguye. Nagira ngo rero
ubu ngubu noneho Joseph Ngarambe
uranyumva neza rwose, ndagushuhuje, mbaje kugusuhuza.
Hano Bruxelles akomeye,
mumeze neza? Bruxelles mwagize akazuba se?
Twagize akabeho, nakabeho nta zuba ririmo rirashira, harakabeho, nakabura gake gake,
harakabeho gake gake. Yego rero, yego, mukomere, yego.
Yego, n'abanyarwanda bose rusange badukurikiye muri iki kiganiro, nshyize kandi abayobozi bacu b'ishyaka Ishakwe bose, ndifuriza amahoro y'Imana kandi mvuga nti ugamba turiho tuzatsinda vuba hano
rwose, sinshidikanya. Uragira uti gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoka. Ni mu by'ukuri niba uri bukora ikiganiro kawe, nubwo nanjye ngufasha nkuyoboye radio, ibyo urabivuga uri nka komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka Ishakwe RFM. Ibyo rero ntawashidikanya ko ufite aho bivana, aho uvana ibyo ngibyo uri uhamya kandi abanyarwanda bifuza mu by'ukuri. Ariko Idefonse, mbere y'uburyo bwo gutangira kuri radio, ntabwo wari ukunze kumvwa, nubwo abantu benshi bakuze kuri za sitini. Za sitini barazikuziho, bakuzi mu bikorwa binyuranye bya Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ariko wanatangiye hambere ahangaha mu mahanga, ndetse uri no muri RNC no muri New RNC. ntabwo uri wavuba rero, ubwo nigira uri kuvugira, ariko wagombye no kubyivugira wenda ukarenzaho n'utundi, wibwira nyine mu magambo makeya abari batwumva ijambo ni ryawe.
Nibyo koko, nitwa Mfite Umukiza Idefonse. Maze igihe kitari gito ndi ntuye hano mu Bubiligi, namaje koko nkigira mu Bubiligi, namaje kujya mu ishyaka rya Rwanda National Congress. Iryo shyaka abanakoragamo ibikorwa bimwe na bimwe, haba nko kujya kuri sitini kwigisha abantu kuri sitini uburyo sitini sitateri yo mu Rwanda imeze, kandi n'ibyo bikorwa nkaba nkibikomeje. Nyuma yaho aho RNC itandukanyije mu bice bibiri, nayo ikomeje mu gice cya New RNC. Mu gice cya New RNC nabaye komiseri ushinzwe mobilisation, mamo umwaka urangiye mu kwezi kwa mbere, tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2017. Nyuma yaho New RNC yiyunze na MN bibiri, tubyaye Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nakomeje kugira umwanya wa komiseri wa mobilisation, ariko nyuma mpinduka komiseri adjoint wa mobilisation, akaba ari nawo mwanya kugeza ubu ngubu mfite kandi nkomeje gukora. Akaba ari nayo mateka yanjye ya politiki hano mu gihugu cy'u Bubiligi. Haba numva ko wenda abanyumva bumvishe neza amateka yanjye ya politiki.
Ariko wakumva uvuze ngo none wahindutse komiseri adjoint wa mobilisation, yagira ngo igrade ryaramanutse kandi ryarazamutse, uri komiseri wungirije ariko mu rwego rwo hejuru.
Yego, nibyo koko, ni komiseri adjoint mu rwego rw'isi, ntabwo ari ku rwego rwa Belgique.
Yego, mbere wari komiseri wa mobilisation mu rwego rw'akarere k'u Bubiligi. Ubu ni ku rwego rw'isi. Yego, nako nagira ngo ndibutse
nibwo koko uvuze neza nk'abandi komiseri ajoint wa mobilisation mu rwego rw'isi wa ishaki Rwanda Freedom Movement.
Yego,
wakoze neza kunyunganira nubwo bwose nanyine kubigira.
Nta kibazo nukuzuzanya. Hanyuma rero uyu ni umuntu ukiri mutoya, nubwo ushatse ufite urugo n'abana ariko uri mutoya, uri umujene, nabyo ndagira ngo mbivuge kuko uri mu bajene bakomeye cyane bazamutse muri iyi minsi, kuko komite executive ya yishakwe Rwanda Freedom Movement irimo abantu bakiri bato cyane benshi, kandi ni Rwanda rw'ejo. Muri Rwanda rw'ejo ni namwe birumvikana muzakomeza uru rugendo, cyane cyane ko mugifite imyaka myinshi yo kubaho ku isi no gukora politiki no guyiha imbaraga zikomeye. Nagira ngo mvuge ku kiri na mutoyo, nubwo washatse ariko uracyari mutoya.
Ndi koko ndi umusore, ntabwo cyane ku buryo navuga ko nibyo ndacyafite amaso ashyushye y'abasore akaza gushishikariza n'abandi basore nkanjye kugira ngo nabo binjire mu rubuga rwa politiki kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo, kuko kandi koko aho abasore bari ibintu birahinduka, kandi koko mbere mu buryo bakoresheje ingufu zabo zose kandi byose birashoboka.
Ndagushimiye rero muvandimwe Ildefonse kuba waje kuri radio, kandi uzajya uzaho kenshi, ndabize twarabisezeranye, hamwe n'abandi ba jeune benshi cyane nabo bari bafite ubushake bwo kuyizaho rwose. Mwese rero karibu, ubu ngubu usa nubabimburiye aba jeune baba abo igitsina gabo ab'igitsina gore rwose. Ubu ngubu tugiye gutangira kubaha iminota ihagize, amasaha ahagize, bityo radio ikomere, ndetse na message ishakwe Rwanda Freedom Movement itanga iyo message irusheho kugira imbaraga, kuko burya urubyiruko, abantu batoya nizo mbaraga z'igihugu, ni nazo mbaraga za politique mu bakora politique. Uragira rero gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka, niba wumva wenda nta kindi uri bwongereho ku mwirondoro wawe, numva watangira ikiganiro ukabisobanura.
Ni gifo ko gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka, kandi bwo sinduzi, ariko mbere ko twinjira titre nyirizina gutsinda ubutegetsi bw'u Rwanda birashoboka, dushobora kumara twibaza tuti ubundi ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se mu gifaransa system totalitaire bukomoka he? Kuko iyo bavuze ubutegetsi bw'igihugu ni ukuvuga ufite aho ukomoka, ntabwo ari ijambo ryapfuye kuza gutyo gusa ngo bavuge buti ubutegetsi bw'igitugu. Mu by'ukuri mu mateka ubutegetsi bw'igitugu bukomoka ku bagabo batatu. Hari umugabo wa mbere witwa Joseph Stalin, uyu yabaye umuyobozi mu gihugu cyahoze cyari Leta Zunze Ubumwe za Soviyeti. Hakaza undi mugabo wa kabiri witwa Adolf Hitler, uwe ndumva nta muntu utamuzi n'abakiri bato bamwiga amashuri, uyu we yaje abibanyina turamusobanuraho gatoya nyuma yaho. Hari n'undi wa gatatu noneho witwa Mao Zedong, we yabaye perezida w'Ubushinwa. Tugatse kwa bagabo batatu aribo bazanye igitekerezo nyirizina cya system totalitaire. Duhere kuri Mao Zedong. Mao Zedong yabaye perezida w'Ubushinwa kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Uyu mugabo nubwo bose yategetse igihe gito mu gihe cy'imyaka ine n'amezi arindwi, yakoze ishyano muri iyo myaka ine gusa yategetse igihugu cy'Ubushinwa. Uyu mugabo muri iyo myaka mike cyane yategetse ntiyatinya kubwira abaturage b'igihugu cye ku buzima bw'abaturage b'igihugu cye cyangwa se abaturage b'igihugu cy'Ubushinwa ntacyo buvuze. Uyu mugabo kuko yategeka ubushinwa butuye na miliyoni magana atandatu aricara bavuga ati muri miliyoni magana atandatu abandwanya ntabwo barenze miliyoni makumyabiri, aravuga ati ariko izi miliyoni makumyabiri wazica akazimaraho ubushinwa nibagira amahoro nange sinatunga nkatunganirwa mu buyobozi bwabo abongera bavuga ati uyu munsi tu ati ahubwo usige nibyo ngibyo n'abapfurya iyo bapfuye bagufumbira ubutaka ku buryo ahubwo n'imyaka yera ahubwo igihugu kirushaho kugira umutungo nibyo koko kandi uko mbahutse tu ibyo yavuze yabishyize mu bikorwa amateka tubwira ko mbahutse tu ngo mu bice za miliyoni 20 yishe yishe ahubwo miliyoni 5 murumva ko rero umunyagitugu yavuze ikintu byaga byakunda icyo kintu yavuze byaga kunda gishyira mu bikorwa ntabwo yitsinza mu bwoba bwa kigiye kirenza byaba ngombwa kuba nk'inshuro eshatu cyangwa enye nk'uko byagenze kuri uwo munyagitugu mbahutse tu
Rwanda, yewe Rwanda.
bashakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement twaye tugize akabazo tutari twumvikana na numushyitsi w'imena Ildefonse ifite umushyiza. Nagira ngo nongere mbaze Ildefonse ni buri hunyumva, Ildefonse wa buri hunyumva? Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo niba Ildefonse noneho ubasha kunyumva ube wambwira muvandimwe Ildefonse
ndakumva neza bwangame.
Urakoze cyane, hari habaye ikibazo technique umbisabye kujya mu byuma umuntu arakanisha bimwe na bimwe bimeruko ubwo ni ukumenyera ko rimwe na rimwe hari igihe hazamo ibibazo tekinike bidafite aho biturutse, umuntu akajya gukanisha nyine nk'ukanisha imodoka yiguye
ntiga nubyihanganira nta kundi ndagushima ko ubuhanga nyine bwo gukanisha bigatungana.
Ubwo maze gukanisha niho nshyiramo umuziki nkongera nkazinya nkongera nkaguhamagara bikanga nkongera ngakanisha none bikirashyize biratunganye wakomeza wari ugeze ikiganiro ukabwira abanyarwanda
batwumva ubutegetsi bw'igitugu aho buturuka namaze kuvuga abagabo batatu ko aribo bututseho Mao Zedong wo mu Bushinwa nka perezida wategetse igihugu kuva muri 1954 to 1959, navuze Joseph Stalin wategetse icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti kuva 1956 kugera 1953, navuze Adolf Hitler wowe waje kurangiza ko ari nawe wateye intambara ya kabiri y'isi yose, ndimo nsobanura Mao Zedong ndimo kumusobanura ariko ushobora no kongera gusubiramo ibyo navuze ko nta kibazo. Navuze ko Mao Zedong nubwo rwose yategetse imyaka mike imyaka 4 n'amezi 7 yasize akuze ishyano mu gihugu cy'Ubushinwa, kuko mu gihe gito cyane nk'icyo cya myaka 4 ubwo yivugiraga ko ashobora kwica 20 million z'Abashinwa kuko bo bamurwanyaga ari gufata abantu bandwanya ni bake cyane ukurikije ko Ubushinwa bufite 1,600,000. Nubwo si yabonye Ubushinwa bufite 1,600,000 nishe 20,000,000 z'abandwanya nta kibazo, ahubwo yagiye kwica mu mateka bavuga ko yishe 50,000,000 havuga nti
akantu gato umuntu yakosora
bakagira
ibyo bavuga
byanze gukunda bishya mu bikorwa ndetse ukanabirenza kuko mawusi ufunze undi bibazo byari ijana miliyoni makumyabiri akica mirongo itanu ni ikibazo gikomeye tuvuye kuri mawusi ufunze wo mu bushinwa tukajya kuri joseph stalin mu cyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyeti uyu we yategetse imyaka itandatu n'amezi cumi n'umwe mu gihe cye cyangwa imyaka itandatu n'amezi cumi n'umwe ubu leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zateye imbere cyane mu by'ubukungu habaho inganda habaho iterambere bubaka imihanda bubaka n'amazu ye y'amagorofa maremare ndetse muri icyo gihe cya joseph stalin yashyira kumeshi n'igisirikare cye igisirikare kibaho ku munsi igisirikare gikomeye cyane cy'uburusiya leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ariko kandi noneho nubwo se bimeze bityo hari iterambere nubwo se hari n'igisirikare gikomeye joseph stalin we yakomeje akaje n'igitugu byari bijyanye ntabwo byari byasigaye ariko iterambere n'igitugu byose byari bijyanye ku buryo mu butegetsi bwe mu myaka itandatu gusa amateka atubwira ko uwo joseph stalin yishe miliyoni makumyabiri z'aho yategekaga muri leta zunze ubumwe z'abasoviyeti urumva ko abanyagitugu bose bagira umwihariko wabo bakazana iterambere bagakomeza igisirikare ariko ibyo byose ntibitana no kwica abantu kandi bikica abantu benshi cyane tugeze ku mugabo wa gatatu noneho ari nawe twavuga ko ari usumba abandi bose ariwe Adolf Hitler uyu Adolf Hitler yategetse ubudage kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu nababwira ko uyu mugabo ari we washoje intambara ya kabiri y'isi yose kuko igitugu yashyize mu baturage b'ubudage cyatumye yizamura yishyira hejuru yumva ko ahubwo noneho usibye n'ubudage n'ibihugu byose bituranye by'uburaya ukareka n'uburaya ukajya mu isi yose ashobora kubitegeka kandi byose bisumba uyu mugabo witwa Adolf Hitler yategetse imyaka cumi n'ibiri n'amezi atatu we yategetse igihe kinini we yashoje intambara y'isi iyo ntambara y'isi byibuze ibarizwamo ko iyo ntambara atwaye abantu bari hagati ya miliyoni mirongo itanu na miliyoni mirongo irindwi z'abatuye isi ni umubare munini cyane isi itigeze ibona w'ubwicanyi bumwe na buke ukumva ko abanyagitugu bose uko bakora bashyira igitugu cyabo mu gihugu cyabo bakanakirenza bakicyambutsa umupaka kikajya mu bindi bihugu yabona ikindi gihugu nacyo akirengeje agakomeza akajya mu isi yose akambuka umupaka ku buryo ajya ahantu hose yishakiye uyu mubare wishyuye hagati ya miliyoni mirongo itanu na miliyoni mirongo irindwi ungana hafi na bibiri bya gatanu by'abaturage b'abatuye isi ukumva ko uyu we yakoze ishyano ku buryo yanditswe mu mateka kandi koko yakoze ishyano kuko rikomeye icyo nababwira ni uko ubutegetsi bw'igitugu bwose aho buva bukagera hari icyo buhuriraho yaba ubwo butegetsi bwa mose tunu yaba ubutegetsi bwa joseph stalin yaba ubutegetsi bwa Adolf Hitler yaba n'imwe n'ubutegetsi bwa kagame ari we tuvuga ubungubu bwose bufite icyo buhuriraho ubutegetsi bw'igitugu nta gaciro buha ubuzima bw'ikiremwamuntu ubutegetsi bw'igitugu ntabwo bureka ngo habeho ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse no kubaha udereye mu butegetsi bw'igitugu ntibubaha n'ubucamanza ubwo butegetsi kandi nta n'icyo bukora ngo bureke ko ingaruka ya ideoloji bwigisha abaturage ko ari mbi cyangwa ari nziza ntacyo bukora ngo bwibaze ko iyo ideoloji bwo gutanga ifitiye akahe kamaro abaturage dusimbutse gatoya twagiye mu rwanda nubwo tuba bimugeraho ideoloji igenga ubutegetsi bw'igitugu ni uko nka ideoloji iriyo iri mu rwanda ni uko ushatse uretse kuba perezida uwo ari we wese ubigerageje cyangwa witegereje iyi myitozo ntahindure gufungwa utekereje wese mu mutwe wati ngiye wishaka kuba perezida ideoloji ihari ni ugufungwa kandi n'abandi bose n'intore zose bigakoma amashyi kuko umuntu arihungabanya umutekano w'u rwanda duhuza urugero rw'abagenzi kuba perezida tukoresha nko kwirinda abe victoire tukavuga mushayidi tukavuga toneste tukavuga bernard ntaganda yemwe tukavuga na Diane ubu ngubu utorohewe aho bose nabagerageje kandi bose ideoloji iri mu Rwanda FPR niyo kuko ugerageje wese utinyitse wese agomba gufungwa ibintu byo by'ubutegetsi bw'igitugu usanga bose bisa ku isi aho bwabaye hose birasa nta ni fotokopi ni kopi conforme au général ubwo butegetsi kandi buhabwibwira ko iyo ideoloji ishingiye ku rwango ari izatuma buramba ku butegetsi ariko byose ni ukubeshya ikigaragara ni uko ubutegetsi bw'igitugu aho buri hose icyo buba bugamije ni ugufunga no kwica abatavuga rumwe na rumwe ndetse bugateza inzara mu baturage n'intambara mu bihugu bituranye tuvuye rero kwa mateka rusange hari inkomoko y'ubutegetsi bw'igitugu tukajya ku butegetsi bwacu tureba ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo twabonye kuri ubwo butegetsi bw'igitugu bwabayeho mu mateka yaba Hitler yaba Mao Tse-tung yaba Joseph Stalin bisa neza n'ibutegetsi bwo mu Rwanda gukora ibyo bakoze mbi birasa ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda gitegekwa n'umuntu umwe ari we Perezida Kagame uwo Perezida akaba afunga agafungura uwo ashatse n'igihe ashakiye iyo mvuze gutyo afunga uwo ashatse agafunga uwo ashatse twavuga nk'ugiye gupasira Bizimungu igihe cyageze twe kuba ashatse gushingisha gagi twa Perezida Uyanja yahise ashyirwa muri Perezida ariko kuko Kagame amurebye avuga ati noneho ndakubabariye ibyaha byose urukiko rwamushyizeho bihita bivanaho ibyo bivuga ko noneho perezida uriho ati igihe ashakiye akafungura igihe ashakiye kandi ubwo butegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda buteza intambara mu bihugu bituranye n'u Rwanda nk'uko Adolf Hitler yabiteje agateza yemwe bikambuka bigafata uburaya mu gihe gito cyane agafata uburaya agakomeza agafata isi ni nako mu Rwanda bwateje intambara mu bihugu bituranye tuvuze nk'urugero nka Congo iyo ntambara kandi iyo intambara ibaye igomba abantu benshi cyane batagira umubare nk'uko muri Congo haguye miliyoni zirenga zirindwi z'inzirakarengane z'abaturage ukumva ko ubutegetsi bw'igitugu bwa n'ubwo yakunda bumarisha abaturage bwo bubateza inzara bubateza intambara idasobanutse zo kwambuka umupaka batafitemo batazi impamvu zazo kandi bakagwamo bazirakarengane ariko noneho kugira ngo ubutegetsi bw'igitugu burambe ku butegetsi bw'ubutegetsi bwo mu Rwanda kugira ngo ubutegetsi bube burambe bufata abaturage bukabashyira mu magurupe bukabashyira mu dutsiko maze bukabita amazina tuvuze nk'urugero nko mu Rwanda hari ibintu bise ngo intore iyo ni gurupe yahimbye kugira ngo gusa isove ubutegetsi bw'igitugu buhari hari n'izindi za porogaramu zitwa zandi umunyarwanda n'izindi porogaramu tudashobora kubwira kumenya amazina yazo ikiba kigamijwe mu gukora ayo magurupe ni ukugira ngo bureme umuntu mushya buriya niba bakoze gurupe bakavuga ati ni umunyarwanda akava ngo ni intore ni ukugira ngo bakore undi muntu mushya w'umunyarwanda udatekereza neza nk'uko bikwiriye ahubwo agakora atekereza cyangwa se akora kugira ngo ishimishe uyu gurupe arimo kugira ngo akore ibisa nk'iyo gupe yamutumye nyine dobyo gutegetsa burambe bwitu gukora gufata abantu ukoresha amagurupe iyo bashyize amagurupe ayo magurupe baya amazina nk'uko unabivuze bomwe ukayita intore yaba adafite inzara z'umunyarwanda abo bantu bose bari muri izo gurupe bagomba kuba bafite ubudasa nabo bagomba kuba basa kandi bagomba kuba bafite ubudahemuka kuko ntabwo umuntu yava muri gurupe intore cyangwa se n'indi umunyarwanda kuko agiye ku ruhande yumva ko azabona ibihano cyangwa se n'inyungu yavanaga muri izo gurupe ikumva ko zabura akaba ariyo mpamvu rero iyo bafashije abantu ukabasha mu magurupe bakajya hamwe bakaba batekereza nk'uko bikwiriye abo bagomba gutekereza kugira ngo bashimishe ubuyobozi buriho uba watangiye guhindura ubumva ko ubutegetsi kuko bufashe kandi ubwo buzaramba igihe kinini kandi iyo wafashe abantu bashyize mu magurupe iyo wagize ufungwa abo bantu bari mu magurupe twavuga nk'intore zose zitera hejuru zikavuga uti uwo muntu ahubwo mwari mwatinze kumufunga ugasanga kuko uwo muntu ufunze unarenganwa ntafite umuvugira kuko abantu bose bagutera hejuru bavuga bati uwo muntu yatinze gufunga umwanzi w'u Rwanda n'umwanzi kandi nta mpamvu yari ihari abantu gusa babikora kuko bari muri iyo gurupe nyine ntoya uburyo twavuga nka Diane Rwigara afunzwe ubu ufunzwe n'umuryango we mu by'ukuri ntabwo uvuga ko ngo kugira iki nta kintu na kimwe nagira kimwe gihari kigaragara yabo uzavuga ko ari kuzima ariko intore zirirwa zandika mu binyamakuru bitandukanye ko yari akwiye gufungwa nta n'ikindi zabishingiyeho uretse gusa kuba ziri muri gupe yitwa intore byumvikana ko rero ngo ubutegetsi bwiyita uburambe bukora ikintu cyitwa gupe abantu bose mu mwese mwibone muri gahunda ya Rwanda kugira ngo ugiye ku ruhande abo batandukanye abatambikiye iya gahunda yashyizweho ubwo ngubwo yirabaye umwanzi w'u Rwanda ubu ngubwo mu Rwanda akaba ariyo mpamvu kugira ngo ubutegetsi burambe bushyira abantu bushyira za gupe ubishize gupe za z'intore ugashyiraho gupe n'izindi gupe zitwa izo za munyarwanda ariko kandi kugira ngo izo gupe nazo z'intore za munyarwanda zibeho nazo kugira ngo zibeho kandi zirambe zigomba kuba zifite iyo ideoloji zigenga ntabwo gupe ushobora kubaho gusa itagira ideoloji hari iyo gupe ngo ibeho kandi ikomeye koko igomba kugira ideoloji iyo ideoloji igomba kuba iherekejwe na kabinetiro nk'urugero nk'intore zifite akabinetiro zijya zivuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo ibi ngibi byo iyo ubibonye wumva bisekeje iyo bavuze ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo ushobora kwibaza ukuntu ushaka igisubizo cy'ikibazo utagitekerejeho wabona gute igisubizo cy'ikibazo utagitekerejeho cyangwa se wabona igisubizo gute cy'ikibazo utakibajijeho iyi ideoloji ituma abari muri gurupe bakora ibibonetse byose bibwira ko bashaka ibisubizo kandi batabitekerejeho nkaba rero mboneyeho gusaba cyangwa abari muri izo gurupe yo guza intore kubanza gutekereza ku byo bakora kugira ngo birinde ingaruka byazabateza bibwira ko bakorera ubuyobozi buriho iyi ideoloji ihabwa intore n'abandi ibigamije kugira ngo bubahe ibivuzwe byose niba bavuga ati mufunge uwo muntu abantu ugomba gukora udutekereje biba bimeze nka principe nta kindi ugomba kubaza n'ibyo nyine umushefu yategetse ni ukubikora kandi kigaragara amateka y'ingoma y'igitugu ni uko abantu bagirira nabi bagenzi babo kubera ko babitegetswe mu mateka y'ingoma z'igitugu zose abantu bagirira nabi bagenzi babo ariko babitegetswe nta kuko baba bahinduwe barigishijwe baje mu magurupe bafite na ideoloji bagenga bumva ko ugize nabi ntabwo ufata kubera ugize nabi ugize nabi ntabwo ufata kubera ugize nabi yakoze nabi ahubwo yumva ko yaguze igitangaza ko bwo kubwo kubishimirwa uwagambaniye umuntu anamubeshyira ngo ni umwanzi w'igihugu uwo nguwo yumva ko yakoze igitangaza kuko agomba kubihemberwa ahubwo ko yamenye kuvuga abantu ubwo abo bantu zo baba amagurupe gutyo bagombye gutekereza ko ibyo iyo doji afite atari nziza ko idoji yubakiye igihugu atari doji yo kubeshyira abantu kugira ngo ubutegetsi buriho burambe ubutegetsi bubi buriho burambe ahubwo ni idoji byibuze yagombye gutuma abantu bose bisanzura mu gihugu cyabo bakavuga ibyo batekereza batabizira kandi buri wese akagira uruhare mu mitegekere y'igihugu cye ariko n'ubwo bose gurupe zibaho ibyo ntibiba kugira ingaruka nko kuba muri iyo gurupe yaba intore yaba iki ibyo ntibizatuma bitamugiraho ingaruka n'ubwo bose aba afite yagiye muri gurupe n'ubwo bose aba afite ideoloji cyangwa agakunda inyicurano ni purizo kandi nyuma ya purizo nta kindi ni ukukwica kugira ngo nawe babanga wabufite wabitse utazaba yavuga ngo ajye hanze agasohoka ariko niyo mpamvu usaba rwose abantu bajya mu magurupe nk'ayo kubireka ntibashyigikire ubutegetsi bw'igitugu buriho ahubwo bakagira umutimanama konsiyanse bakagira umutimanama w'ubwoki muntu bakagira umutimanama w'ukundi cyiza n'ibindi kibi kuko icyiza ntawe utazi icyiza niba ushyigikiye ko umuntu wamwicaye cyangwa se wamufunga nawe ubwawe mu mutima wawe urebye neza wabona ko uwo muntu akuzi ubusa ugomba no kwicikira umutima nawe ukamenya ko ndareba kunda iherezo rya byose hari imana ishuri heje izabobaza ikibazo ikibi uwo gukora munsi kuko ibintu dukora ku isi ndareba kunda bizajya n'iherezo kandi bizarangira ugomba kumenya ko yewe ibyuko byose hari ikizali utazabisobanura ushobora kwishobora vuba hano uri mu isi ubutegetsi bugahinduka rwose ukabibazwa cyangwa se ukagaragazwa niwe mu ijuru ugerageze ahabizeho imana ariko kandi kurwanya ubutegetsi bubi b'igitugu bwo mu rwanda birashoboka muri ubu buryo mu rwanda kurwanya ubutegetsi b'igitugu birashoboka twibuze narangije kureba nk'ibintu bitandatu byatuma kuko nk'uko icyigisho cy'uyu munsi kibivuga kurwanya ubutegetsi bw'igitugu mu rwanda birashoboka hari ibyose byibuze bitandatu bishoboka kandi uko birashoboka icya mbere buri muturage w'u rwanda agomba kwiyumvamo ko afite uruhare n'ijambo mu mitegekere y'igihugu cye buri muturage aho ari umuturage hose yagombye kumva ko ibiri gukorwa yagombye kubigiramo uruhare yagombye kubigiramo ijambo nta nk'inshinga rebere gusa areba ibindi byose bikorwa atafitemo ijambo kuko iyo bikozwe ntagiremo ijambo ntabasa nk'aho atariho buri wese agomba kumva ko ariho kandi ko afite agaciro akumva ko ikintu cyose gikozwe yakubwiye ko gifitemo ijambo kandi n'ijwi rye kumvikana icya kabiri kutemera ko umutungo w'igihugu wihagarikwa n'agatsiko kari ku buyobozi ubu baturage b'u rwanda benshi bafite inzara ubu hateye n'ikintu kiba mu nzara yitwa nzaramba kuki hateye inzara nk'iyo ngiyo kandi abayobozi birirwa bahakana ko nta n'inzara ihari abo bsi babihakana ni uko bo bagira amafaranga y'igihugu bagahakana ko nta n'inzara nta kibazo gihari mu gihe abaturage bari hasi bo barebera abantu bari kwirira amafaranga gusa y'igihugu batera imbere bubaka amazu y'imitamenwa y'amagorofa maremare abaturage bo bicwa n'inzara kandi bakabirebera kandi bakabyemera ubundi bakirirwa babavugiraho ko nta nzara ihari n'abaturage kuko bagira uciye bakarebera icyo ntabwo cyemewe rero abaturage ntabwo b'u rwanda ntabwo bakwiye kwemera ko umutungo w'igihugu wihariye n'agatsiko kaba ari ku buyobozi bagiraho bakanabavugiraho ko abantu bose bameze neza bose bariye bahaze icya gatatu abaturage ntabwo bagombye kureba abaturage b'u rwanda ntibagombye kurebera akarengane kari gukorerwa bagenzi babo kuko iyo ubonye umuntu umwe mugenzi wawe ugiriwe nabi ushobora kwibwira ko bitaza kubaho ariko byanga bikunda birihuta cyangwa bigatinda bikugeraho kandi bikagubwira nabi niyo mpamvu utaba utuye u rwanda utarebera ntibagomba kurebera umuntu bamufata bakamufunga ngo ntacyo yakoze bakarebera ibi bikorwa ntibagire icyo bakora bagomba kugaragaza ko bariho kandi ko kuko batekereza kandi koko icyo batekereje bashobora guhisha mu bikorwa icya kane ndasaba abatuye u rwanda gushyira hamwe bakagaragaza ibyo batekereza kugaragaza icyo utekereza burya koko ugaragaza ko uri umuntu ubateye intambwe umuntu ugaragaza ko atekereza ntabwo yemera ibibonetse byose ntabwo wafunga umuntu ngo umuntu akuvugire hejuru rwose kuko nawe ugumye ugende nkaho ntacyabaye kandi ko bakunze abantu babamaze ngo hatere inzara nawe mu buryo muhanda mukore nkaho nta kibazo kandi inzara iteye nk'uko bigaragara kandi ko n'abayobozi bari gukoresha bakunyunyuza imitsi ibyo ntabwo byemewe bagomba gushyira hamwe bakagaragaza ibyo bitekereza kabone iyo babizira bagomba gutinyuka kuko nk'uko gutinyuka niko kuzajya icyo kubagezaho mu buzima bwabo buri imbere icya gatanu kudatinya bagakora imyigaragambyo imara igihe icyo cyitwa imyigaragambyo n'ubwo cyose cyaciwe ariko ni bwo buryo bwo kugaragaza ntabwo mvuga ngo bajye mu myigaragambyo barwana ahubwo bajye mu myigaragambyo mu buryo muri pasifike bakora imyigaragambyo y'amahoro imyigaragambyo basaba ko akarengane gacika basaba ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwaboneka basaba ko itangazamakuru ryakora mu mahoro ibyo byose bagomba kubikora bakora imyigaragambyo imara igihe ariko kandi hari ikindi cya gatandatu saba abaturage b'u rwanda ndabasaba gufatanya n'ishyaka ishakwe rwanda freedom movement abaturage b'u rwanda bakumenya ko hari ishyaka rihari ryita ku bibazo byabo ryita ku kababari kabo ryita ku buzima bwabo bwa buri munsi iryo shyaka rikaba ryitwa ishakwe rwanda freedom movement ni ishyaka risa nk'aho rizaririsha ariko igizwe n'abantu bamenyereye politiki, bakoze politiki kuva kera hose, biyemeje kandi koko bafite ubushobozi n'ubuhanga bwo gutabara Abanyarwanda, kandi koko bakabagiza ku byo bifuza kandi n'amahoro arambye. Ibyo bintu bitandatu koko biramutse byibashinzwe, gahunda yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda yashoboka kandi ko yarambuka mu buryo bwihuse rwose. Mbisubiyemo, buri mutwe w'u Rwanda agomba kwiyumvamo ko afite uburenganzira, akafite uruhare n'ijambo mu mitegekere y'igihugu cye. Buri muturage wese w'u Rwanda agomba kutemera ko umutungo w'igihugu wiharirwa n'agatsiko kari ku buyobozi. Buri muturage agomba kutarebera akarengane kari gukorerwa mugenzi we, akibwira ko bitazamugirira ingaruka nawe cyangwa se bitamureba. Umuturage bose bagomba gushyira hamwe bakagaragaza ibyo batekereza. Abaturage bagomba kudatinya bagakora imyigaragambyo y'amahoro, kandi iyo myigaragambyo ikamara igihe, ikigomba gutuma hagira igihinduka mu buyobozi bubi bwo mu gihugu. Kandi abaturage b'u Rwanda bagomba gufatanya n'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuko rigizwe n'abagabo b'abahanga, abagabo biyemeje kuvugisha ukuri, ari bo bazatuma ibyo bifuza kuko abatuye u Rwanda babigeraho. Ibi byo guhindura ubutegetsi byarabaye kandi byarashobotse. Ibi bivuga ngo guhindura ubutegetsi birashoboka koko, kuko aho byabaye kandi koko hari n'aho byashobotse. Tuvuze nk'urugero nko muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso, Blaise Compaoré nyuma y'imyaka 27 ari ku butegetsi, abaturage bahagurutse tariki 3 y'Ukwakira 2014 bajya mu muhanda banga ubutegetsi bwe bwa bumaze imyaka irenga 27. Birangira Blaise Compaoré avuye ku butegetsi ahungira muri Cote d'Ivoire. Ariko navugaga nti kuzwa ubutegetsi bw'igitugu birashoboka koko, nubwo bose Blaise Compaoré yari afite igisirikare n'inzego z'ubuyobozi zose zimukorera. Abaturage bahagurutse bahamagana icyo gitugu tariki 3 iminsi ibiri gusa, tariki 3 ukwezi k'Ukwakira 2014. Ibyo bintu byarangiye Blaise Compaoré yayahunze yataye igihugu, bivuga ko kuko ubutegetsi ni ubw'abaturage kandi ubutegetsi bukorwa ari ubw'amaboko y'abaturage. Tuvuze n'urundi rugero, natumye muri Tunisia tariki 17/12/2010 hari umugabo witwa Muhammad Bouaziz w'imyaka 26 yari itwitse kubera kurenganywa n'ubuyobozi. Ibyo byatumye abaturage bose b'igihugu cya Tunisia bahaguruka nk'umuntu umwe bajya mu muhanda. Ibyo byarakomeje tariki 8/9 kuko abaturage bajya mu muhanda bakava mu muhanda bikomeza bigera tariki 8/9 abapolisi b'igihugu cya Tunisia barahagurutse barasama abaturage, bica abaturage 20. Ariko abaturage ntabwo bageze mu muhanda, ntabwo batinye kwijyoswa no kwica abaturage. Ibintu byarabaciye intege, kubera ko iyo determination baba bafite ku kwiyemeza byagize tariki 14 2011 wari perezida w'icyo gihugu Benali ahuye igihugu ajya muri Arabia Saudite. Bivuga ko kurwanya ubutegetsi bw'igitugu birashoboka kuko n'ahandi byarashobotse. Muri Burkina Faso abaturage bahagurutse nta masasu bagira barigaragambya Blaise Compaoré ahunga. Muri Tunisia abaturage bari bahagurutse bajya mu muhanda bamagana akarengane, bamagana kugizwa nabi bafite, nubwo harimo bapfuye 20 ariko iyo karengane kashize tariki 14 z'ukwambere 2011 wari perezida w'icyo gihugu Benali yahunze igihugu ahungira muri Arabia Saudite. Bivuga ko umuyobozi n'ubw'abaturage, umuyobozi ntabwo w'igisirikare, akaba mpamvu abaturage bagomba kwivamo kuko kurwanya itegeko ry'igitugu birashoboka kandi kuko biri mu maboko yabo. Ibi biragaragaza ko icyo abaturage bashatse kigerwaho byanga bikunda, akaba ariyo mpamvu abaturage bagomba kwiyumvamo ko bafite ubushobozi mu mitegekere n'imiterere y'igihugu cyabo. Abaturage bose bagomba kwiyumvamo ko icyo bemeye gishoboka n'icyo banze kuza kuri iki bitashoboka, bagomba kubyumvamo bakabyigwa nabo rwose, ukumva ko umutegetsi akumva ko ari umushefu, ko icyo banze bashyize hamwe kidashoboka kandi icyo bemeye kigomba gukorwa. Akaba ariyo mpamvu nk'amwe abanyarwanda kugira ngo bamenye ko ubutegetsi mu maboko yabo kandi ko icyo bazemera aricyo kizakorwa n'icyo bazarwanya nako kizabaho mu gihe bamaze kwiyumvamo kuko ko ubuyobozi mu maboko yabo. Ariko ibyo byose nabyo bizagerwaho koko kubera ko ishakwe Rwanda Freedom Movement yiyemeje koko gukora uko zishoboye kugira ngo ivane mu butegetsi bubi buri mu Rwanda. Ishakwe ibyo byose byifashishije intego n'ingamba zabyo nziza zigamije guteza imbere umunyarwanda wese ahava akagera. Saba abanyarwanda bose aho bava bakagera kwinjira mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement kugira ngo ibyo rigamije bibashe kugerwaho vuba. Ese ngambe tacyumvikana?
Ndakumva neza cyane rwose, nibo nanjye ndiho ndafata amasomo y'Ildefonse.
Nibyo numva nagize ngo ntihari ndabona avuye ku murongo ariko mukinyumva ni byiza.
Oya, ndagukurikira neza cyane, nakuretse nyine kugira ngo uvuge. Niba ushaka ko nanjye nagira utwo tuganiraho natangira mbanze
gushimira.
Komeza.
Nshimira gato ishaka Rwanda Freedom Movement yiyemeje gukora uko ishoboye kugira ngo rivaneho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Iyo ishakwe yifashishije intego n'ingamba zabyo nziza zigamije guteza imbere umunyarwanda wese ahava akagera. Nkaba nsaba abanyarwanda bose aho bava bakagera kwinjira mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement kugira ngo ibyo rigamije bibashe kugerwaho vuba. Ishakwe Rwanda Freedom Movement ikaba isaba abanyarwanda kwigomba bakayishyigikira muri gahunda zayo zose, kuko dufite site umunyarwanda yumva we yareba ku ishakwe .com yabona ibiganiro by'ishakwe n'izindi gahunda zose duteganya ko ziba ziri kuri iyo site. Ndabimenyesha abanyarwanda ko uhisemo ishakwe aba ahisemo ibintu bine. Uhisemo ishakwe aba ahisemo ukuri, aba ahisemo kuvuga ukuri, kugushyigikira no kukubwira ku bandi. Kuvuga ukuri, kugushyigikira kandi ukuri ukavugiza ku bandi. Kuvugisha ukuri byonyine nibyo bizunga abanyarwanda. Nta wundi muti w'abanyarwanda wo gutuma habaho ubumwe n'ubwiyunge ni ukuri gusa konyine kutagira icyo guhisha. Kandi kubera ko ubutegetsi bwa FPR bwubakiye ku kinyoma, ukuri tuvuga, ukuri ushaka kuvuga kandi ukuri ishaka kwiharanira ni kuma gukwira hose kuzatuma ubwo butegetsi buvaho. Kuko kuvuga kandi uvuga ukuri birahagije ngo ikinyoma kiveho. Uhisemo ishaka kandi abahisemo ubwisanzure. Ubwisanzura ndavuga kwisanzura mu bitekerezo, ndavuga kudatinya kuvuga icyo utekereza kandi wamara kuvuga icyo utekereza ntugihanirwe. Kuko uhisemo ishaka abahisemo ukuri, abahisemo n'ubwisanzure. Uhisemo ishaka kandi abahisemo n'icya gatatu cyitwa ubutabera. Uhisemo ishakwe nta rukuta rw'amategeko ruhari n'ishakwe izashyiraho igira mu butegetsi, ahubwo uhetse ubutabera zagutabera kuri bose, ubutabera butarenganya abantu, ubutabera butubakiye kuri munyangire, ahubwo ari ubutabera kuko burenganura ubabaye wese akibonamo ko kuko habonetse ubutabera bwuzuye kandi kuko buzunga abanyarwanda. Uhisemo kandi ishakwe Rwanda Freedom Movement abahisemo ubumwe. Nta bumwe nta terambere rirambye, kuko ibyubatswe nta bumwe buhari bisenywa bitewe no kutumvikana. Ubumwe ni ikintu gikomeye, ibyubatswe byose, iterambere ryose rihari nta bumwe yubakiyeho ntabwo bishoboka, ntabwo riza iterambere rirambye. Akaniyo mpamvu ishakwe rishyize imbere ubumwe kugira ngo ibyubatswe cyangwa se ibizubakwa byose bizabe ari ibyo bikoko bishinze imizi kuri fondasiyo ikomeye, ari fondasiyo ikomeye kuko ikomeye ku bumwe, fondasiyo ikomeye ku butabera, fondasiyo ikomeye ku bwisanzure, fondasiyo ikomeye ku bukuri, aribyo bizatuma byiza abanyarwanda twese tubaho mu mahoro, mu mahoro arambye, mu mahoro azira urwikekwe, mu mahoro azira umwiryane, mu mahoro azira inzara, mu mahoro azira kwiganyira. Aribyo bizatuma nyine kuko u Rwanda rutera imbere, kandi abatuye kuko abatuye kuko bakiyumvamo kuko kuko aho abantu bakwiye kubaha no mu mahanga. Nkaba nsoza iki kiganiro mvuga ni nidushyira hamwe twese tuzatsinda. Bwana Gambe, noneho niba uyumva twagumya tukaganira.
Ndakumva neza cyane rwose, mbanze ngushimire, ngushimire bikomeye kino kiganiro. Aho wavuze ukuntu tugomba kurwanya igitugu n'ukuntu twagitinda, ariko uhereye ku mizi, ku banyagitugu b'ibihangange mu amateka rwose yanayakunze, nkunda amateka. Ikindi cyo burya umuntu ugiye mu mateka burya abasha kubona byinshi by'uyu munsi. Duhereye nk'aho wavuze bariya abanyagitugu bazwi cyane, wavuze Staline. Staline hari ibintu yakoze benshi ndetse bakimunamukundira, kuko burya ingoma z'igitugu zica abantu ariko zikagira n'abazikunda b'intagondwa bagakomeza bakazikomeraho. Kimwe nuko nk'ukujya wumva uyu munsi na Hitlero nawe waje gukomozaho nawe aracyafite abamukunze, ahubwo bavuga bati iba yagarukaga. Kimwe n'undi
munyagitugu,
abo bose bagiye bakora za politike mu by'ukuri zijyanye n'ubukungu zikakurishyana mu gihugu, yego zikagira ibintu byiza bimwe na bimwe bigaragara, ariko zikica n'igihugu. Urugero watanze urugero kuri rwa Staline, nanjye nyankunda kujya mu mateka. Staline uwo nguwo yateje inzara yishe miliyoni hafi esheshatu, cyane cyane abo muri za Ukraine, inzara yiswe Holodomor. Iyo nzara ndetse ikaba ifatwa nk'itsembabwoko, ubu ngubu bayifata mu rwego rwa jenoside ahantu henshi cyane, harimo umuryango wa buno burayi dutuyemo. Iyo nzara niyo muri imyaka ya za 30 hafi 33 muri iyo myaka, ni inzara yatsembye rwose yica abantu hafi miliyoni 6. Wavuze Mabutse tu nawe yakoze politiki iyo bitaga le grand bon avant mu mpera za 50, wavuze ko yabaye perezida igihe gitoya, ariko abantu bamwumvise igihe kinini aragira ngo tutindeho gatoya kuri Mabutse tu. Mabutse tu kuko yabaye perezida igihe gitoya, ariko rero benshi bamwumvise igihe kinini kugeza muri za apfa kugeza rwose yitaba Imana muri za 76 niba nibuka neza. Nanjye naramukurikiye cyane, yari akivugwa kuko yari perezida wa Parti Communiste, hategeka mu by'ukuri wamusimbuye ku perezida witwa Liu Shaoqi. Ariko rero kuki rero Mabutse Tungu yakomeje kugira intege nkeya, ni ukubera iyo politike mbi wavuze yakoze nyine akiri perezida muri iyo myaka ya nyuma ku muri za 58-60, icyo bitaga le grand bond avant mu cyongereza, buvuga icyongereza ni the great leap forward. Iyo le grand bond avant ko ari ryari ivugurura ry'ubuhinzi cyane cyane kugira ngo bazagere nyine ku nganda, ku bukungu bushingiye ku nganda, ariko bahereye ku buhinzi. Mbere bari batangiye bakopera uburusi bwa Staline, nibwo bakoperaga rwose kugeza mu za 55-56, ariko baza kubona ko nabyo bitakigenda none bashaka gukora ibyabo, kuko bya Staline byari bishingiye ku nganda mu by'ukuri n'abakora mu nganda rizuvuriye. Bo rero bashaka gutangira ku baturage bakora nk'ibyo bintu bya Kagame ariho akora, nk'ibyo bintu bya Kagame ariho akora. None bajya kubaka byo gukora, yego byo gukora ibiki byose no kubwiriza abaturage ibyo bagomba gukora nyine bakora nka biriya. Ubwo turi muri
iyo politiki ni copy conforme,
exact aho turimiza 1582 niho habaye inzara yarurangiza kuko ibyo bya iyo gura mbona va ni 1586 niho bayishyize muri application nk'ibiro bya Kagame noneho haba inzara yarurangiza hagati iyo myaka kugeza muri 1682 ariko barayihisha barayihisha nka kuriya mu Rwanda bahisha iriya zaramba bagize zaramba yego abanyamateka bamwe bavuga ko hapfuye miliyoni zirenga 30 ariko baragenda bagana kuri izi miliyoni zigira kuri za 50 hafi 60 ubu ngubu yego yego byisha abantu benshi cyane ariko rero ikindi kintu umuntu yavuga wenda aho mahutse tunga na system bari batandukaniye nabiye byo kwa Kagame Kagame ubu ngubu n'umudikitatura utegeka wenyine mu gihe cya mahutse tunga harimo abantu bamupinga imbere nk'uri yushawuki rwose yaramupingaga aza no kumusimbura ndetse anategeka igihe kiri hafi imyaka 10 yaje gukurwaho n'ikirori yushawuki nyine bavuga ati kuko ri yushawuki ravuga ati uyicishije abaturage inzara atamateka azafata ko ari umugome nta kindi bize kuza ni ikindi kintu mahutse tunga ashaka kugaruka ku butegetsi kuko yategekaga parti communiste ariko atari we perezida atari muri executive none naza gukora kimwe njye nkunda kuzaho cyitwa revolution culturelle agifatanyije na wa mugore wari ishyano umugabo witwa Gajian King yamuvuga mu cyangwa ndakwivuga aho turi 1666 kugeza iyo revolution culturelle yamaze igihe kinini bakoresha urubyiruko intore bakoresha intore icyo bitaga garde rouge zari intore urubyiruko urubyiruko rukirirwa rukubita abarimu rukirirwa ruca ibitabo ngo bitabo ri contre revolutionnaire nyine bakoze ibintu intera hamwe intore do barazikoresheje hagati ya 1666 na 1776 bakurishyana bica abantu bica ibintu kulturelle ba igihugu bagira ngo nyine bagaruye mawo ku butegetsi abugarukaho kuko arangije afunga n'uwo Ryushoki nyine wamusimbura amufungagwa no mu buroko Ryushoki ariko nyuma ujya wumva njya nkunda kuvuga Jean King umugore nyine yari inshati mawo mu byuko yari afite abagore benshi ariko uwa nyuma nyine yari mutoya bana batananganya n'imyaka yari mutoya we ni witwa Jean King akaba nyine nyirankundwa niwe niwe bavuga ko wasaga n'uyoboye iyo revolution culturelle yo kumugarura ku butegetsi yari ngira mu no no byagenze gute rero mahutse tunga nyine amaze gupfa muri 1776 nyine igihugu cyaradogereye uwo mugore baramufashe baramufunga nawe yaguye mu buroko kimwe n'uwo nguyu wundi Ryushoki nyine barenganyije mu by'ukuri noneho nawe ariho aburana njya nkunze kuvuga yaravuze ngo nayo imbwa ya mahongo yambwiye akuruma naramurumaga ibyo wumva mbivuga mu yandi magambo amateka y'ibitugu nk'uko wabivuze amateka y'ibitugu afite ahurira afite ukwasa aho twavuze nyine iyo ngoma ya Kagame n'umugore we ujya kumera nk'uwo Jean King nyine nawe uriya mugore nawe ashobora kuzabazwa ibintu bitari bike yakubera ibintu bakora by'ubusahuzi biteye ubwoba n'ibindi n'ubwicanyi ariko rero nyine izo ngoma zose nk'uko wavuze iyo ya Stalin twayivuzeho gatoya yazize politique économique catastrophique nyine yakoze ishyano nyine abaturage barapfa ya mahutse tunga yarushijeho ndetse baje kuza muri icyo kintu cya revolution culturelle nyine igihugu cyari kigiye gupfa neza neza gucikamo ibice noneho nyuma yaho tugarutse kuri Hitler wavuze umunyagitugu Hitler we yazamuye ubukungu bigaragara ko igihugu birangira igihugu kirangiye isi yose yagisenye yego ibintu rero yakoze by'umugabo bigaragara ariko igihugu cyarangiye umuyonga mu yandi magambo yego yego nkuko wabivuze neza iyacu rero yakira igihugu cyacu imeze ite ni igitugu gikomeye ni igitugu nacyo kikandamiza abaturage kica abaturage kibicisha inzara ni igitugu kiduteranya n'amahanga abanyekongo ejo bundi hari umusenateri nabonye avuga ati tujye kurwana n'u Rwanda ati rwose ati nta yindi solution ihari yo kugira ngo abanyekongo tubeho ni ibyo ejo bundi bigeze aho bikomeye amaherezo ya kiriya gitugu cyacu tubifitemo uruhare wavuze ko dufite ibisubizo nibyo koko ariko tuzanafatanya n'abanyarwanda, tuzanafatanya wenda n'amahanga arimo abaturanye nabo barembejwe na kiriya gitugu, abo banyekongo, abo barundi, ariko mbere na mbere twebwe abanyarwanda birumvikana na message tugenda dutanga nko muri parti ishakwe Rwanda Freedom Movement. Rwose ndagushimiye ukuntu wateruye icyo kiganiro ukagihera imuzi mu mateka. Nabikunze wambaza guturi hehe, niyumviraga nakurikiraga. Kandi rero urabona twabanje no gutenguha n'ibyuma, twabanje gutenguha n'ibyuma, bityo hari nk'iminota 10-15 wataye, ariko nari nateganyije ihagize humura. Ikindi cyo kiganiro nk'iki ngiki buryo bari intangiriro ahose, urabona ngarutse mu mateka, nzagendeye kugaruka kugira ngo twigishe. Yego, tubigarukaho tujya muri detail. Yego,
tujya muri detail.
Nizo zazaramba. Yego, tuzagenda tubizaho. Iyi ni introduction ku kiganiro mu by'ukuri kizaza muri za episode nyinshi cyane, kuko aho ngaho urumva iyo mateka kuko y'abanyagitugu wagize neza cyane ku kuzana, kuko burya nta gishya kiba gihari, kenshi ibintu Kagame akora ubisanga muri abanyagitugu bandi, kandi irangira ry'igitugu yego bose ntibirangira kimwe neza neza, ko amahezo yirangira kandi bikarangira nabi, kandi bigahitana n'abantu benshi rimwe na rimwe. Kandi rero rwose wagize neza, kuko kumvisha abanyarwanda bavuga ngo Kagame ngo ntacyamushyigura ntacyamushobora, ukumvisha ko abo banyagitugu bose kandi bari bakomeye kumurusha, ubwo tuzazana kubitwa ba nabo ya couple diabolique yo muri Rumania ba Nicolas Ceausescu na Helena we, tuzagenda dutangaza example, nanjye ngufasha birumvikana urubukangurambaga wungirije mu rwego rw'isi, ariko natwe twese nk'abakadre turabakangurambaga, bityo tuzajya dufatanya nzagufasha kugira ngo tujye tuganira kuri aya mateka, tuyakuremo amasomo, turebe isura y'ayo mateka y'abanyagitugu, aho bihuriye n'abanyagitugu bacu. Rwose ndanezerewe cyane rwose ubwanjye, nizere ko n'abandi batwumvise ari uko, nejejwe n'ukuntu uri mutoya ariko ukaba ujya no mu mateka ukajya muzi mu bitugu. Bitugu yego, igitugu cya Kagame kirenze ibindi bitugu twagize mu Rwanda buruye. Hari ku ngoma ya cyami twagize ibitugu ku ngoma za Repubulika ziriya ebyiri zibanza zitwa iz'Abahutu, twagize na bitugu ariko bidafite ubukana nk'ubwo dufite kuri iki gitugu cya Kagame, kuko hari igitugu n'igitugu nka icyo Bashinwa twavuze ko Mao Tse Tung n'ubwo ari umunyagitugu ariko yari afite muri parti abantu bamupinga bati oya nkaho bantu ba Liu Shaoqi n'abandi, ariko Kagame we yarabamaze, nta n'umwe usigaye. Bityo rero ni igitugu gikomeye cyane, ni igitugu gifite ubukana.
Ikintu nacyo cyarenze.
Nabishimye rwose utanze message uvuga uti dufite umutima wa mbere n'abanyarwanda biwumvikana. Yego, bagomba gufata mu ntoki soro yabo, bakavuga bati rwose ibintu turabyanze, wavuze uti no guhitamo politiki ya ishakwe Rwanda Freedom Movement, uhera ku ndangagaciro ikomeye cyane yitwa ukuri. Ahangana kwibutsa ko nako wanabivuze ko twashyizeho na commission na Rwanda Truth Commission, inyine uruvuga ntuza commission ukuri Rwanda, ikindi cy'ubwisanzure mu bitekerezo, utabera ubumwe, uko kuri ubwo bwisanzure mu by'ukuri bigaragara iwacu, bigaragara yuko iyo tugiye kuganira ibibazo by'u Rwanda utavuga ngo nimbivuga ngo baravuga ngo mpemuki Abahutu ngo nta isura mbi Abahutu ngo mpa isura mbi Abagenduga ngo mpa isura mbi Abakiga ngo mpa isura mbi nako ngo nkomye rutendera imvuza Abatutsi kuko nibyo bisigara ibindi ibyo bintu uko kuri tuvugisha ubwo bwisanzure mu mvugo yacu ni indangagaciro ikomeye cyane yeho nabishimye rwose ko nabyibukije mu muri conclusion zawe ijambo arisubirana ukora rwose genda nezerwe ku giti cyanjye kandi rero aho uzashakira uzambwire nyine urumukangurambaga wundi radio ni igikoresho cyawe nizere yuko uzageza kenshi utazajya umara ibyumweru
bitari cyane nta kibazo rwose igihe cyose muzankiye nange ubwanjye ndanabibutsa ngaruke tuvugane nta kibazo kuko igihugu twese ni cyacu kandi twese tugifitemo ijambo tugomba kugiharanira kugira ngo twese tukibanemo uwese yumva ko afite agaciro kandi ko uwese agomba kubaho undi ntabwo umusuzugura undi abantu bose bakabana bubahana abantu bose bakabana badakekana abantu bose bakabana bashobora kuganira ku buryo utikanga ngo ni uko utari kukumva
aho niyo mwanya utumvikanye umuntu ntaze ngo yice undi nagira ngo uwanzure nagira ngo rwose wanzure yego
nkaba nanzuye rero nshima Rwanda Freedom Movement yashyizeho iyi gahunda nziza kandi nkabimushimira kuba ku kiganiro cyiza wateguye ukaba wampaye umwanya wo gutanga ibitekerezo kandi tukaba twagize neza ibiganiro nkaba kandi nshimira abanyarwanda numva b'ubwanya banyibukiye ko bamenya ko ubutegetsi bwo kuba mu maboko yabo ko icyo bashatse ko bagiraho babishatse kandi bashyize hamwe ko icyo bazashaka batakigiraho kandi icyo badashaka kizabaho ibanga rero ry'ukuva n'ubutegetsi bwite buri mu maboko y'abaturage ntabwo bazi ingufu bafite kubiriho icyo bashatse bakigiraho babishatse icyangombwa gusa ni uko batahagarara ngo barebere ibikorwa bibi ahubwo bashyire hamwe biyunge bashake n'ubayobora nk'uko natanze urugero nkavuga niba bashatse nk'ishaka Rwanda Freedom Movement yabageza ku byo bifuza kandi kuko icyaka Rwanda Freedom Movement igizwe n'abagabo b'inararibonye muri politiki biyemeje kandi kuko kandi bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje nkaba rero ngushimiye ku kiganiro cyiza kandi nshimiye n'abanyarwanda badukurikiranye
ndagushimiye cyane muvandimwe Idefonse nibutse ku icyo kiganiro wari wagihaye ino nyito gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka nibutse kandi ko uri komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement mu rwego rw'isi nagira ngo rero mu izina ry'inshuti rizabyaza mu izina ry'abakunzi baradishakwe ngushimire bityo rero naho utaha kandi sinshidikanya yuko nk'uko wavuze uti ishakwe Rwanda Freedom Movement ni ishyaka rifite abantu b'inararibonye nakongeraho ko tubafite urubyiruko dufite n'urubyiruko nawe urimo Idefonse ijoro ryiza rero kandi amahoro aho ngaho iwawe no mu bawe bose
amahoro namwe kuri mwebwe ijoro ryiza
ijoro ryiza.